RichNation.net.
Mtumero yangu inashino kufumilia, si kwamba hapa na yonipa Yazidi mpaka na mwagikiwa. Ana nipa vinono mpaka na isi changa nyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafunwa katimilia. Wali kwa maini maja darasini, na nkirudi nyumbane na nuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo nani furugaga, kichwa kina ni umaga. Doma nani mewaitaga, nipe ushauri.
Hadithi ya githi tamkule, mwezenu mimi tamkule, mchumba wa tamkule. Sise
tamkule,
hadithi ya githi
tamkule,
mwezenu mimi
tamkule,
mchumba wangu
tamkule.
Basa sisemi,
kanionyesha jua la asubuhi, tafokenya kwa dirisha, na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Shombo la maharani amenisafisha, kama hoi sijitambui na vyo jibebisha. Kanikuza mahaba kamu kutarajita, kibaba baba michezo ya makida kida. Tuna wakera waji, mbona utapata shita. Ni wapesiri laga, puto limepata mwiva. Nilonge silonga,
longa,
mweze lumi,
longa.
Oh my baby wangu,
longa,
namnavu.
Adithi adithi
tambule,
mweze lumi mi
tambule,
mchumba wangu
tambule.
Basi sisema
tambule,
adithi adithi
tambule,
mweze lumi mi
tambule,
mchumba wangu
tambule.
Ati ona mtoto kataka na misi jivungi,
nampa
ale kusaza,
nampa tena nampa,
sibaki zeta chone,
nampa tena nampa,
nampa kitu anapenda,
nampa tena nampa,
nampa tamtamu,
nampa tena nampa,
ale achikaragas,
nampa, nampa tena nampa.
Download free music from GNHNation.net.